Mwaka 2024 umekuwa na heka heka humu nchini Kenya kutokana na migomo na maandamano. Sio maandamano ya madaktari, maandamano ya walimu, maandamano ya magari, bila kusahau maandamano yaliyoanzwa na mirengo pinzani ya kisiasa. Maandamano ya Gen Z nchini Kenya yalichukua mkondo mpya. Maandamano haya yalisikika bara la Afrika na mataifa ya jirani, lengo kuu ikiwa kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024 pamoja na gharama ya juu ya maisha.
We are not going anywhere, we are rejecting the finance bill. Parliament should have been. I'm here for Kenya, I'm here for my people, I'm here for your right.
Katika maandamano haya, wengi waliuawa, biashara za wananchi zikadhoofika, usafiri ulidhoofika, hospitali zilijaa majeruhi, vyumba vya kuhifadhi maiti vilijaa pomoni.
Yeah. Members of parliament who voted yes, you want our forgiveness, go and resurrect everyone who has died. Yes, ensure there's no one in hospital who has bullet wounds. That's the only forgiveness you're going to get. People died because these people voted the wrong way. We told them don't vote yes, they voted yes, they did not listen to us.
Licha ya hayo yote, hatimaye mswada wa fedha mwaka wa 2024 ulitupiliwa mbali.
Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024 and listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede and therefore I will not sign the 2024 Finance Bill and it shall subsequently be withdrawn and I have agreed with these members that that becomes our collective position.
Kilichosalia sasa ni makovu. Makovu ya afya, biashara na mengineyo. Wakenya wanapouguza makovu haya, jukumu la kanisa ni lipi kuhakikisha kuwa kama taifa hatutarudi mahali tulikuwa?
Mimi naitwa Pastor Joyce Otieno. Kanisa ni Christ the Cornerstone kwa Ruben. Number one, jukumu la kanisa ni kuhusisha washiriki wote ikiwemo vijana kuomba sana, kuombea taifa. And another thing, ni vizuri kanisa kukua na nafasi na kukua na vikao vya kushauriana na pia kujadiliana na haswa vijana ili waelezwe kuhusu mwelekeo wa nchi, just to discuss and also voice, wapeane sauti yao na pia wapeane mapendekezo yao, ili hayo mapendekezo yakiwa, so generally is just to discuss the issue, give out their view to the government and also just encourage the church and the young people umuhimu wa kuwa na amani katika taifa. Ya mambo hayo yakizungumziwa kanisani yatasaidia kufungua macho ya watu, kufungua macho ya vijana, so that kukiwa na changamoto kama hizo hata siku zijazo, vijana wanakuwa na mwelekeo mzuri na wanajua jinsi ambavyo wanaweza kushughulikia mambo kama hayo kwa njia za utaratibu na njia ambazo zinatakikana za kisheria.
Licha ya kuwa ni haki ya mwananchi, ila wakati mwingine madhara yake ni mengi mno. Kila mtu ana jukumu la kufanya. Sio idara ya polisi, sio serikali tu, sio wanahabari, sio mashirika ya kutetea haki za binadamu. Kila mja ana jukumu la kufanya. Mimi ni Carilas Mwangome. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya ERFA kwa ushirikiano na Ruben Center.